nimepata toto tena mzuri mpole mpole kutoka jiu anaupeleka moto tena poji sio jumarokole kwake napata mideko na muita oga akisusa mindo nacheka akinionesha rungu na ogopa akinigusa mimoyo upa penzi kati ya wigo ye bodyguardi ananita mami na muita dadi wasotupenda wapigwe radi tena tumeshiba na tumetaradadi naweka bando ni posti mwone shemejie mumuone eti wanguli mjome ona libyo pauka na lake komwe huyo ndo shemejie huyo ndo shemejie
huyo hapa
huyo ndo shemejie huyo ndo shemejie
huyo hapa huyo
Yone na neneba mwenzenu ninapenda Toto wa mtu amehapa toni tena Bali na mi amesema atoenza Wakunifatilia na fweka kwa dise Oya we, penzi letu siopoa Siopoa, siopoa Penzi niramoto, waraso baridi Ye baba watoto, wazuri waridi Nikipata msoto, yendo nani paridi Kwa eti mwiko kwa komisiwezi rudi ngo Naweka bando ni posti mwone Shemejie mumuone Eti wanguli mjome Ona libyo pauka na lake komwe Huyo ndo shemejie Huyo ndo shemejie
Huyo
ndo shemejie
Huyo
ndo shemejie Nana mapozi mnamuona Anabyo zungusha jamanira Rashida wanjala mnamuona Anabyo katika Uyo jonijo mnamuona Anabyo pakata jamanira Awe bilade Unabwa shizesha